yande joni wi tori min ta chapantati studio kala ngu habaruji e fulfulde kor jam woni modon ni ono kenyande endan on hippiter ko wada to enda der leydi bankilare dum do kondani no wawi edike notagol non woni ko fawar jondu kondani kambe wadobe bidda bonda ko bebe noti gomnati leydi niger tiagal hoji adi duruddude bidda bonda ko do kerle tadde enda dum wonno ko dikko adrahmani docteur no enda jangino mawdo universite mo zender hali enda na hala makko non ni faande du kondani fedde durobe wetede daddo tawan to enda region mo doso be bi do jaccere ndiyam kanyu e faande du nyamande jawdi le département mo gaya huno ko latne sulbe sanne nana horejo daddo ton enda fawar jondu konna yewtere men pinne sido kalango haltana hala suudu na biendo hoggo tariki region mo zender ko lati fuddana mo moddine kano moddine gol enan darna min sumana amadou jangata habaruji di e fulfulde enda studio kalangu kori jang hirti e modon noni yerno biirumbe ko kibaruji ni kenyande wonno ko fawar joni hono prefet mo bankilare region mo tilabir noni latido no woni e jahangal jude tera warto enda bankilare dun du konde nen andi hedo ena ni e kerol e burkina faso don wonno to faande ni himbe goddo yeyi hono fawar jondu konda ni hono jabbi towi jahangal makko gal enda nenne ben don du konda ni be gadi to enda hono piyande fa himbe ko to sappo e go mayi latibe du konda gardien sappo e gendarme goto dun wonno kabaru ko min kebi suba ko enda yaade nedda min tawa tomba ko taadu lam leedi haalay do majjun sanne kano woni ANP kam wonno sarus koko kibaruji leedi Niger be bi wadi ko watta mobilaji didi di lati du konda ni hono mobilaji sogeji non ko himbe enda buli e do lawol majjum non non du fa war joni be bi himbe warbe du fa maka moy e non kana woni be ngala do moteje e be jogi malfaaji mawdi sanne kanyo ko faddoto jabe mawde yerno ANP on enda holliri prefet mo bankilare kanyo sogeru garton makko on enda wiama kambe ka gacce fu hebbe be nawnaaki be jande be jetti Allah wakkati mo kalti o du fa hanne wiama sogeji tokkite ke lawol himbe wabbe hono bonanda o enda non ne do fila ko dartinde na guna bi en du konnan jonde jam dum waddini seni jewam e lay ko sagiti dum enda himbe wadobe hono fawar joni kippitan de enda himbe no latti be bayli dabareji mabbe sabu joni be nati be ngada fawar joni hono hippitade fawar jo laamu kanyo soge to tawte e fahande du konnan ni hollude sembeji mabbe dum wono ko fawar joni docteur Dikko Adrahmani jangino mawdo universite mo zender ngado luguddu ngo andal do fi on enda o wi himbe no latti be gonna bayla dabareji mudum fanane ko haali Musa Hassan
Saito be cubake himbe mabbe non gina der cubake kidu no wodi no be tokkira hande gomnati de en dari ni hokki sembe sanne duru wididde golle hirnyare e bidam bonda ku der cakanta raje leede sahel de misali do enda leedi Niger balle de ya himbe kie kan en gona no kippite ga ibe godi habbidare he ardibe leedi hande bombe be enda garti no kippito sogeji miccintinen himbe ko ardido leedi Niger yehino ton enda balle de ya Burkina Faso gan joddinde laabi ko watta sogeji leede didi de enden bawa taynude bombe be enden to natiri der leede didi de enden fu ore sogeji leede den du kawra gollida dundu saabi ko balle de enden fu sogeji ardibe hawju leedi der cakantaraje de enden kan en gonanu kippite
nonni noga leer octobre wonno fawar joni nyalande barol biyetedo faande ni Muammar al-Qaddafi kan wonnodu ko na horjo leedi Libye joni won duubi sappo ni enda hikka ko wara kanko Qaddafi on endan kano won andi du leedi Libye ton bibbe leedi Niger hewbe ne gontono tewteru mudun en hewbe mabbe ne wontono wada ngurna mudun en duubi sappo ni enako kanko Muammar al-Qaddafi o wara warde joni hono dume woni ko tokki har fila ko darto bibbe leedi men Niger tab to enda le ngurna mabbe nani ko goddo mabbe halni min do cialal wakkati mo Farid Ibrahim Landi
gaskiya dangane mato Qaddafi zuwa yanzu
da gonga da endari mai da Qaddafi warde hanne no wodi kulle kewde e bayle hebi der mube meden baawi ude der rabinul hala yaadu yeso hebeke nokkuje gondu socjorade gadano misali yaadu yeso ko hebi kaw woni mine jahobe tewteru hanne neddo buri hebude leddi Libye burde wakkati Qaddafi socjoraaki gadado kimen baawi ude kaw woni ko denno se sogeru tan hana tawrede malfa to malfa hanne giddo fu no way jogade dum kadendo denno demen kebi cede dinaruji laso e joy cede Libye kaw woni ujune didi cede leddi Niger to hannen ni dinaruji la soji nay de weccama kan watta ujune didde do do sayen be becce kan sami
daga nan ma sai mace an samu kwa baya
nani fawar joni hono sogeji garde en tabto en dan gure region mo zender kambe du jamma sappo e jenelor october du wonno ko be ngadi jahangal ele yilaru mabbe hakkunde gidigir kanyo e shago dum du kondani be kebito en be nangi himbe latibe be tawdi dum en ko ete drogo dum endan drogo du kondata kana e mobilaji didi won ko be nangi e himbe don du kondabe nangi der majjum prefet departement mo fawar joni gure en dani andini wiide ke hunno ko lati golle labbe won ko be golli dum endan e do lawlo majjum du kanko prefet o yetti sanne hono wadobe de do golle gam batte durdude biddan bonda ko e guykaji ko watto endan mohammed mohammadou woni inde makko kanko prefet mo gurnani ko halni bandimi biter abdou inga
somla constater
men tawa kana do yewude jahangal gadangal enangoyde nimbe tato be tawdama kinije tramol dudde tagge taba bonka hemre e chapande jetate didi e telefonoji bitedi tureya didi e infinix litreje essence keme jegon kamoni ko be tawda e cede ujunaji hemre e chapande jeddi e jetati do lawol gidigir sago kiloji laso e gurano der jamma sappo enay lewru october dubu jinaaji didi eno gay e gom wakati non to beedam yettude sogeji kawjide filande na godi wodi duno gollal non gonangal no wade der no kure gidigirndi fayo tade tasker nata leli bi e horemu medo yetta faande sogeji tawadi e durwo jamma ila nyalom
tihu aseba
nanon jaccere ndiyan ko yarto dabbaaji ton endan lere département mo gaya région mo dosononi hunnon ko lati lati sakula sanne yaade e durobe tawabe ton endan dum waddi ko fande hawrinde durobe mawnde tan ton endan doso be kali hala maji be bisse hunde foda ka jaatebe kula fatte dum yaadum wadda bolowla hakkunde joddi ben endan sule halilu ka woni hore jo durobe département nambi en du konto endan gaya nan ko halani faware jondu kondani fadal alu
min ummi ke min naati kuno amma sey min jehi min tawoy problème goy ko min jehi tunuga min jehi min adimer min jehi hurum to min daari be min tay fulbe be jiam wala hayset nay do jidi jippago dole nagge yara nagge wana geloba geloba wadan lewru ko lebbidi ko lebbidi amma nagge so di 3 mois ge wata meri joodi be kala burti bo wala diam bo wala min dilli ko min de bana tum buri ma hulbinaago joni joni do be goni diam wala be imo be darobe wojina dum diam timmi wala ko woni don ko bamde chalbi dakiji chalbi nei chalbi be kebata yargo dun ma accu hala bisaji mabbe be fu be don jippo der mayo mayo gobo so fu be jehi dun wartan porbole jom e maruude be mabbe aawi maruude mabbe pamore pamore to
nani do leydi niger lewru septembre octobre kan wonno ko fawar joni jonte pabbe biete ndunguje den bur tampinde himbe no wardu sukabe sanne ton endan gayani ko dum daari dum tawi himbe je hono sappo sappo won ko warirto le nyaloma fu gam batte jewde balli mudum nadu kono sawrade yorno fane madam mustafa ummu alkhair latir kan woni mawdo ciawro sikole pamaro le l'hopital mangangal gaya o halnir bande min fadal alu
nana se le pik pali
Dero wakkati pabbe tawaden dun sabi ko jama'ar no tawado der loktororde wobbe no tawradu fa hanne rafke coran ciican der balli mubbe der nyaloma wada himbe chapande tato e jeego waddetebe nyawto der mabbe du de en daari chapande tato ben fu pabbe nangi dum e no torra fa waddani be rafke coran ciican der balli mabbe safare waddanone himbe kokke safare de hanti hanne sani himbe ben binnane jaha codo safare deno haani nyawdo wattane ciicandu semen tefa kokko ciican der do terbe mo de kokko wala der mabbe semen jahlabu ganto no wodi pal imen gaddante
paske ade don fannamen o labu
nanni na wala mbete ka faande ne alzheimer kandu na wala latika famugo muno tiidi sanne batal doktor ben enda kanu be bino wodi kulle ko nedde yotto ko fama na wala ka enda fuddir mudum wadi yorno faande mawdo doktor mawndento enda difa o haliri o hunno ko lati himbe tawrte nyangu enda no yaawi ede sedde der majjum docteur Moussa Abdoulaye won ko wete nan ko halni bandimi mani Moussa
la maladie d'alzheimer on
peut alzheimer nyawmu ko watta nanga neddo no heewi misali nyaw sukkar e nyaw berne fu no wada nyawgu enda nanga neddo amma mangu de nati neddo dubi mum boddo waki dendu nyawgu enda no wawi nangude te ka kiji kolli ko rewbe ka en buri nangude nyawgu enda do hemre mabbe jo te ka kiji kolli ko nyawgu enda no tawangal mabbe de neddo nangi nyawgu du no yawi yeggititde no yawi du winade denne no hani non illa alama nyawgu enda hiake e goddo do ko yawi dum duro yawrude joomu loktorore ga hebande mo balla
nonni har fila ko darto jande du konna ni l'école to jangino yaato ekito janginol wi'ama joni o tawrede brevet neddo hetta yaato ton ene se tawre baccalauréat hun non ko lati du konna ni dum wardi chadal sanne yorno himbe fu wonno yira dum inspecteur goto kaw jido fila ko darto jande ji pamari don lati do jodo keno inspecteur jande ji pamari mbite do on faande Maurice Bodin o wi hun non ko lati no sadi sanne wona to enen difa e jonde nan ko hani Mani Moussa.
Le titulaire du BPC
wondube talkur brevet jangobe to jangete wurto janginodben no godi chadale harto halde woda kambe to janginon don fu don wadi ko handen be beydana wawde do fi jandede wondube talkur baccalauréat hebe be ngadane jande ekintinol hunde ko wodino amma yalla jobe to jangete wurto janginodo no wodi andal ko jangintana dum wadi wakatiji urtibe class go lycée e class didi lycée ne wodi dubbe gadayi fay terminal abada kono godi talkuru bac sako kapde talkuru bac lorian dom gonga jum nana denne seni mo intinongol no hojirani tokirama nom hunde non ko wodi
très bonne chose.
Fedde rewbe lato bal leydi Niger hawruy fedde lato bal rewbe be leydi Côte d'Ivoire dum wadana do andani hono galle nyame stade general sen kunche nonni dum du kondani be Côte d'Ivoire jalke be Niger be jena e bolum Kenya won ko dum wadi jonnon dum wonay wadadu kono sigila Allah e tewtede coupe mo leydi Afrique dum nan e nogay di tonda Maroc wadoyte joni non fa hande himbe be leydi Niger be jahanto enda Côte d'Ivoire be pida e ben don nogay e joyler octobre ko wartu dum enda. Do fi ko darto hono hande nde enda yewtere men pinnol yaran en to enda region mo zender to jaaten ƴeewen hono hoggo tariki tawango ton latingo hono nyibam e luhi tan ina temede jena e chapande jerti e jeddi wakkati mo kalti o do ko na chadala kewna won ko nokkurnde wodi fa jaati be ngadi dabbar gam batte be keyni tan be golla dum golle kesse wonno ko fa war joni hore joni nokkurnde biteddo Mamman Sani Abdou yewtani bandimi Ali Keita e do fi o
hoggo tariki region zender wala no fonditi feysed yero no Mamman Sani Abdou horejo nokko on wiri moƴƴintinol waɗama nder nokkuje goɗɗe amma golle ɗen darnama jonɗo.
À partir du pavillon témoin, on a mis en valeur.
Fudirde sudo aranu mobol are tariki e fina tawa region mi moƴƴini batamare to dun singa baade mobol kulle tariki region ton der cakantaraje to pucci dogginte der hubere zender der nokkure de endan mi nyidi cuude joyi der majji no wodi ittanaadu mobol are tariki jamanu maral tuba ko are tariki himbe leedi jamus are tariki e fina tawa leedi Hausa mi nyibi du fa handen to himbe garta janga dewti mi nyibi manga jago handen sudu aranu dum kanka ilata ke winde gogol bare tariki dendu tumba kina chaka jangirde lumu nokure mo dino loreji e ko nandi titta fa hande himbe acci warde to illa wakati siri julde zender sabwa dum fu dino mo inde bade den mo dinol gol hantay golle dendu darake handen sudu aranu dum no donno lato winde wela he berne amma wala no min
de ce joyeux là et c'est bien dommage.
De jondo nay hani wadede ko hoggo tariki go heba gollude kesum
tant que les autorités au plus haut
de ardibe itti juude mu en der hawjuno kure de endan e ko watta de wura to wala garo dara ko tawa der bare de endan ni anda du fu ko hadi golle mu dinol gol endan jare yeso gan ko kado golle mu dinol no kure de endan wari dari no kure
l'entrepreneur était venu
danne toy kulle tariki de ngoni seni der cuudi to de tawa de ngala no golla.
La maquette se trouve là-bas.
Nati, golle mo dinol nokkure de enden ni gadama e cingama du fa handen der batamare dogginol pucci ton golle mo dinol gol enden fuddama de jaraka yeso nin are tariki e fina tawa fu de min tawra min gaddi de min gatti der mangaja o enden min mudi der majje no wodi kaddule himbe denno kabode mabbe e are de be demirta are gimi mabbe bei e pede guri tabe naw torto miden godi du ba himbi tije denno mawko kon iko don miden kawjiko miden nyamna min gatti dane yare he ardido sigilaji julde zender sabwa e kanado hala nede fu amma fa warde joni min kebay jabi do min wi igotti
il n'y a pas eu direction.
Do don ko habaru be fulfultili hande nde NSM accede e gongo Mohammed Antani wadde habaruji hawsan koor mi on balenta jamwali.